here back again. On the black witch, Kali just know me the lover boy. This one for you, you, you. This one for you, you, you. This one for you, you, you. Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika.
Bidi ninayo natambua unajua. Ninajituma kuwa mvua au jua. Kuhakikisha jakomba ninakulisha waitisha. Kama nguo takuvisha. You are my queen, ukisema sita sita. You already know, kwako nilisha data. I'm also money spender. Nitagaramia even if too expensive. Kabei yangamia, nitafanya lolote ili nawe upate, tutakwenda popote. Nitakupa chochote mi. Ni yule mse, I say, niko tajari. Kuwapatana nawe, kwenye hii safari.
Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika.
Nilizaliwa juu yako wanambia tu chochote utapata. Remember for the better for the worst. Ndakufanyia juu chini kiwezekana kati. Na kupenda baby boo can't see ukilia. Window shop leo kesho na dinga. Beba anything una feel una like minda lipa. Napenda ukicheka everyday hizo kebab pizza. Baga shika zote.
Nakupenda mtoto wa mama. Nakupenda mtoto wa mama. Everyday forever and ever. Nakupenda mtoto wa mama. Nakupenda mtoto wa mama. Every day, forever and ever. Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Baby girl, sema unachotaka. Nitakupa tu kwa hakika. Kama hela na minitasaka. Bila shaka na we utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika. Girl, utaridhika.
Baby, najua unanipenda. Nami nakupenda pia. Hang with it. 2018 and forever.